Canvas Records.
Oh yeah. Oh yeah, 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 yeah. Wah, 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 wah.
Big oh, Tembe.
Girl, shake your money maker, baby. Your money maker. Girl, shake your money maker. Money maker. Money maker. Wah, wah, wah. Your money maker. Girl, shake your money maker. Oh yeah. Your money maker. Money maker.
Furaisha mdos unatuitia kikosi. Nazama wele saukinitia sikosi. Penzi lifanya Hussein na tuwe machozi. Liacha Pamela nikondokia mikosi. Chem chem nafanya sherati. Kafanya njeke ati. Watupendi wanatuekelea miadarati. Kitu fani ni ati. Natumika natumika na maziwa siati. Anti kona mpua siati. Ntakaua siati ni nimetulia. Sikwangi nje kame ntuweshe ati. Esharti kaina mesharti. Niliumba maumbilo nitamtana shati.
Girl shake your money maker, baby. Your money maker. Girl shake your money maker. Money maker. Money maker. Wow, wow, wow. Your money maker. Girl shake your money maker. Oh yeah. Your money maker. Money maker. Money maker.
Unanibamba venye unatingisha baby unanimaliza. Adi mina rausha kama mina shikisha. Luku fine itabidi nimepiga mavidala. Ano amezima na nisherei na ita. Nakani bigi na ichapa chapa. Mamizinga sini mingi tunakata kata. We pull up your bumper shake your batam. Kama manzi hawezi shuguli Johnny one time. Suka makeki bindu wa majegi. Vela sisedi kama sisensi. Suka makeki bindu wa majegi. Vela sisedi kama sisensi.
Girl shake your money maker, baby. Your money maker. Girl shake your money maker. Money maker. Money maker. Wah, wah, wah. Your money maker. Girl shake your money maker. Oh yeah. Your money maker. Money maker. Money maker. Wah, wah, wah.
Tamu kidogo inafanya una ukedi. Ukisedi kidogo unanoki maujenzi. Talia for sure sure pedi ya kidedi na. Mbona si uchit ma weekendi. Dress suk paka pewe mchuda. Paka ikiringa paka martelo eshuda. Chinje piga randa mbao ispewe chumba. Ukiwana shamba chini tseme na kulima. Sambaratisha liva yangu na chingri. Wapikelele yangu waizi na uzwa 60. Unakazana kunyonya titi piti kliti. Anguka angukia mati.
Girl shake your money maker, baby. Your money maker. Girl shake your money maker. Money maker. Money maker. Wah, wah, wah. Your money maker. Girl shake your money maker. Oh yeah. Your money maker. Money maker. Money maker. Wah, wah, wah.
Spreading atisuda amekuwa pedi atisuda amefanya wedding kamize rumors are gone.